VOA. Artisti Yadasaa Boji'aa ogeessa giraafiksii dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Afrika Achievement Award irraa beekamtii Mail Social Media Influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata irratti keessummaa godhanneerra Tigristi Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Award jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artisti Yaadessaa Boji'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Boji'aa. Hojjaan koo graphic designer. For University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights issues.
Gama media hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waan an hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtee argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gama saniin gaa hojiin baay'ee hubannoo uumuuf irratti hojjechaa ture lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa fi hawaasa akka keenyaa lakkoofsaan xinnoo ta'an bira ga'uu irratti qaawwaa qabaachuu waan hubadheef dirree miidiyaa hawaasummaa kiyya fayyadame akkamitti haguuggii fuulaa akka fayyadamanii jalqabee waan baay'ee barsiisaan ture. Hordoftoonni kiyya biyya jiranillee irraa fayyadamanii jiru jedhee yaada. Kanaaf egaa badhaasni beekamtii kun kanaaf kenname.
So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think.
Yaaddessaa egaa maatiin kee maatii qabsoo biyya sanii keessatti bakka guddaa qabu keessa dhufte. Haalli maatii keetii gara hojii kanaa gara hawaasa hojjechuutti wanni si seesse jira? Wanni sanarraa kaatee nutti himtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro, with Ambo area.
Amboo xaqqaan yeroo hundaayyuu naannoo san wajjin hidhatan qaba. Sanbooda daa'ima waggaa lama ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra Maccaaf tuulama hundeessan keessaa tokko seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keetii jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi ga'ee ofiisaa taphachuu qaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's why I'm doing right now.
When my house is located to get to case or don't buy in, say at the case that if a Kenya baka manota dadalin indip the artigan. One in Yuma Africa agarsis or Yuma hidded a lot of cake offers don't think and can agarsis. Hojiiwwan suni namatti dhufee si gaafatamoo ofiif tola ooltummaadhaan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter all those things I usually do it from my own charity and my own time spend on that.
Hojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter fa'a yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii malee bilisuma hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akka hin kaasuuf nagaafatan immoo kaffalchiisan hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawaa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyyaa nan godha.
speaking on the calls and things like that.
Barakana, Barama Dumekana, Barhara Jelkabne, my Sadume, 2020, Kitaba, Hojike Agarsisus, Matan Sitet. Kitaba Sani Malhimu were bad, the Malagarsisu were bad, the Bayinisafa Kida, Garomata, Sena, Matike, Sena Cake, Aba. Malira kata sura wan namu tasania ka fakih namu tasania ka kaste namu ta bayi jira fakihnya fi mume mistrai tu pana ma doktor abi yikabe namu ta ka obu kalagarba jawar Muhammad doktor Marara namu bayi yikabda dua tu ta kesas jiru bayi jolen jiru sandruan hujat catur te kitaban food unsun mal himu barbad sena nathi mu barbad malin.
The book is called The Art of Yadnis Taboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is, if you remember when Jawar was traveling to America,
there was a lot of... The Art of Yadnis Taboja jedama. Amazon is at Gurgurama. Sababin kitabi chabarre sef, niyade tote yero Jawar America ufeturetti, hirira mormisa balalefa tututure. Ilalche siyasa Jawar mormu balalefa churra komiti. Garu yero sanit immoto romo wantan heddu balalefachu tuture makan tanin namoto wamu wana daddat darbachu tuture shamarrech altu jedamtu garawal gei deema turte arrabso guddatu shemudate ture surashi san fuden fakkikase namni bayyen surasan maaf kafte mali barbaachi se jerani naqekan
like a lot of people ask me like why did you paint her what are you trying to say
artiste adessan Kek ni rata dihatisun, dirkama ka artist terrajuru, akka yaadatu, tiye fannun anis akka rata hujjatu, isa gudusa ibsa.
If you see on the book and the cover, it says from Abagada to Chaltu and everything in between, because it is artist's responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fulra kitabi charati abagadati jalkabe amma chaltu takasumas wantota kanjera wanna no kenya targinu kagari intani ratiru bachun dirkam artistiti namni aada kamirale ufu makabale sif soda chisom barbach samiti karabrati no jiki ya namota lalcha dadak aban ofkesa kabachu agar sisum barbada dirkama wanisano jitanundan degraje chumiti garu gumachun dayu nankabaja.
There is a lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaba barakuma lama fi digdama matansitisan, as United States kutawana dada, akasumas biyatil ledeme, ummata baranga hudaf karul fateba kajrutti, werarri virusi koronadufi. Ammas werarri kun yiroto atame, Sanggup curaf feeding kawajir. Hujung wantu lalu tu mati fi, hawa sakit set iba umum. Anak kametin bekam TV, berasa argati kanemu. Bila beratin itu fufuraf, akan mulatati. Kawatijra cusa ibsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to. The one thing that bothers me in Japan.
Fundura Toromeat Gallery Artinam Banajere Yada. Ada fi ojiwan artif, ada jiran heddu kunun suf. Halamma tojin beksisaf arti adda Ethiopia kesat tojataman agas marahwatamiti. Sanira tojechun feda. Studio banudan, ankna jiran gutu rat alota lenjise fo yisum barbada. Kawa artistota kalam maguyaf kan abu kenyan banaman gutu fantatafada.
Studio where I can teach art and trying to fill some of the voids that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Ogota kut ajahan darbanif, maati sawajin baka jiratu, Seattle, Washington kesati, hoji graphic designer ratibu bae ha jiratu male, yero unduma kesasati, hawasaf kumacha dada godu, kasumas deme hawasa uga ofihima chuf charrang abnef, uga sani dubbachun, fit isati fi, Mula tasata udubat. Hoji graphic designi, tajajila hawasumma, tola oltumma, akasumas arti maditi ihenya kanammo, saganta noru jenun, torbanti yerotoko, kara YouTube-tin, kopi, kopi sedihis. Egan artisti adesabu jiatin,
ulfaad uji chaatin sagantaa keenya harra waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata asirratti xumura. Ani Tigist Gammeeti, New York irraa.